ujikeleza ingqondo yam, uhambisa amathambo am, ufudumeza umzimba wam. Ikhona na into xa injena? Ujikeleza ingqondo yam, uhambisa amathambo am, ufudumeza umzimba wam. Ikhona na into xa injena? Ndiyakhathala, lo mntu ndiyamthanda, uthuthezela mna apha ekhanda. Noba kuyabanda, uhlala uhamba, ungabuyanga, ndengekhoyo leyo. Ucacisa ungacacisanga, ndimamele ungamamelanga, ndive futhi ungavisisanga, ndengekhoyo leyo. Ndithanda uthando ongathandwayo, ndicenga umcengo ongacengwayo, ndicela umqondo oqinileyo, ndengekhoyo leyo. Ngqondo zinye zicinga ukufana, thetha notha kokuhlukana, cimbi qunje nakho kulibala, ndengekhoyo leyo. Ndithi ndive nzala ndebandala, soze kodwa undive ndikhala, nditsho ndena ukogqibela, ndengekhoyo leyo. Ndicacisa ungacacisanga, ndimamele ungamamelanga, ndive futhi ungavisisanga, ndengekhoyo leyo. Ndithanda uthando ongathandwayo, ndicenga umcengo ongacengwayo, ndicela umqondo oqinileyo, ndengekhoyo leyo. Ngqondo zinye zicinga ukufana, thetha notha kokuhlukana, cimbi qunje nakho kulibala, ndengekhoyo leyo. Ndithi ndive nzala njebandala, soze kodwa undive ndikhala, nditsho ndena ukogqibela, ndengekhoyo leyo.
Ndengekhoyo leyo.